took a nail, made a name, and oh, Nikon are my peeps. Took a nail, made a name, and oh, Nikon are my peeps.
Denga imefurwa, njia mbaya za magoe sunajua. Tapa dikitole imefura, liampa kutoe mababubble kwa mapua. Denga imefurwa, njia mbaya za magoe sunajua. Tapa dikitole imefura, liampa kutoe mababubble kwa mapua.
Wait, 8 p.m. inja ATM. 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 Wait.
Uliza uliza tau to the night na siju ya offer ya pizza. Ji umecheck ndenga iyo ni teaser. Hujapata nikiwafanya wa wiki Jesus. I can't fumble kila time niko macho. Zangu ni zangu ulipewa na babako. Kan kushikisha ni hadi mti ya mwisho. Wakintafuta bado 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 mimi niko east 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 east. Mapedi wote wenye wameshikwa wa release. Heta wangu wamededi mimi na mumis. Usikulane bila raba utapata yeast 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 yeast.
Denga imefurwa, njia mbaya za magoe sunajua. Tapa dikitole imefura, liampa kutoe mababubble kwa mapua. Denga imefurwa, njia mbaya za magoe sunajua. Tapa dikitole imefura, liampa kutoe mababubble kwa mapua.
Wait, 8 p.m. inja ATM. 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 Wait, 8 p.m. inja ATM.
Kiss me, kiss me, kiss my necklace. Na success in a piece my best. Siwezi chapa ngede Miss Kangede. ID ni OT, Miss Kangede. Na kenje kidungo tunajipina kidungi. 8 p.m. lazima uone kivumbi. 4 p.m. nimoshize tuna matengs na kai toshi, ongeza matengs. 5 p.m. nikupena mabrief. Acha story mobs gade, sini matives. 6 p.m. kuna njora unaporwa. Bala clava kwa sura, sini wakora. 7 p.m. AA ni ma AK. Rende ya SK na KK. 8 p.m. tuko inje ATM. Wait, 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 inje ATM. Wait, 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 inje ATM. Nyamaza, nyamaza, tekeno kitu jamaza. Inje ATM. 8 p.m.